Sana Bwanshem, usimpige sister Bwanshem, we mpige picha Bwanshem. Yeah, amesha sema anakupenda na hataki kumuona wana kwenda. Amemwachia Mungu aliyotenda, kawa ustazi majungu alipokwenda. Dunia imebadilika, ni vyema mtulie msije kupata magonjwa mkaja kudhalilika. Pisikali iko ndani, wanini wengine we enjoy Bwanshem. Pesa zipo za kumwaga Bwanshem, kula kujigaragaza Bwanshem. Welcome Shishi Gang Bwanshem. Shem, shem. Yeah.
My photo. Photographer. My photo. Photographer. My photo. Photographer. My photo. Photographer.
KGT mixed this track.